Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 ijoro. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi ni cya kiganiro cyanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero kuri radio yanyu. Uyu munsi turaganira ku muco wo kugura abagabo mu Rwanda. Inzego z'ubuyobozi bw'ibanze n'inama y'igihugu y'abagore bavuga ko uyu muco uboneka cyane cyane mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'uburengerazuba y'u Rwanda. Kugira ngo umusore rero yemere kurongora umukobwa, uyu nguyu umukobwa rero agomba kubanza kumuha akayabo k'amafaranga. Twatumiye umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Abamfasha baracyamushakira, ntabwo turamubona ariko turakomeza tumugerageze. Hagati aho nagira ngo mbe mbahaye ijambo mutange ibitekerezo kuri uyu muco wo kugura abagabo by'umwihariko muri kariya karere ka Nyamasheke. Kuri telefone turi kumwe na Ndikumana. Ndikumana we,
mwiriwe neza ga ku ijwi rya Amerika.
Wiriwe nikose. Mugiye tutarabona umutumire, ibi byo kugura umugabo urabivugaho iki?
Ibi byo kugura umugabo. Ahubwo mwe mwimenya mute byatanguye kera, bimaze igihe kinini ya. Ubu jewe ndi mu gihugu cya Tanzania. Byaratanguye abagabo kubera basanze we ari bakeyi. Habaye abantu bagenda baza hamwe abagore bakatababaho bafite ubunondero birukanga mu masoko hirya no hino. Abagabo benshi nabo usanga bakora ibyabo nye bisanzwe, mbere n'amikoro usanga n'amikoro ari make. Ugasanga rero abakobwa kubera ari benshi bakata bagomba kurwanira abahungu.
Niko se ndi kumana. Bitandukaniye hehe no kugira inkwano? Bitandukaniye n'inkwano, ibyo bita dot mu Gifaransa.
Bijya na dot twasanzwe dusanzwe n'ibintu abantu benshi baranize. Uko bijya na dot, wagira dot umugore ukabuguza akabuwawe. Ariko ubu mubanye mu bantu mu mwanya muto, umugore ni gurumbanya akagutagwa sanga yarongo yarefundi mugabo wenda ukiruka amasenare n'abana bwe ngo bagukomereza ibintu bagukomereza abana bikaba ikibazo. Ahubwo uyu mugambi wo kugira ngo abagabo bahitemo bazagenda ku bagore bashaka tubona intego iterambere.
Niko se Ndikumana, agace uherereyemo, ikirere uherereyemo, akarere uherereyemo ka Tanzania ni hehe?
Mwanza muri Tanzania.
Mwanza.
Eh.
Uhamaze igihe kingana iki?
Imyaka 9.
Ese wowe urubatse?
Ndubatse mfungure mu rundi kazi.
Narinjiye kukubaza nimba nawe barakuguze.
Nanjye sinimara ko umugore w'umurundi kazi mfise ari wo twabanye mu gihugu cy'u Burundi. Nayo abandi abagore abantu wayekera babantu waye, kuko umugore agwisa ushaka cyose akagutwa ndebisotse aguhivi ugumba ukagenda bisotse ukabiwe cyangwa katazana matungo yiwe yose afite akayazani wawe
eh ushobora no kujya kubiwe
ushobora no kugenda kubiwe ukawaho igihe umugore agucotse nakurambirwa afite uguta karondera uwundi Hari amashyirahamwe menshi yabayeho aburanira abantu abantu mugabo ishyirahamwe riburanira umuntu w'umugabo ntabigeze riboneka amashyirahamwe aburanira abakenyezi ni menshi ni menshi ni menshi ikizira umugore ni wumushyire ku ikofi akunyanyase urabe hasi bishobotse umanura ipantaro yawe ugende aho uba wihaye umutekano
Ndikumana urakoze
Urakoze ndabuga kwijya Amerika.
Yee umunsi mwiza.
Yego cyane twese.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri isanga turaganira ku muco wo kugura abagabo mu karere ka Nyamasheke by'umwihariko kubera ko ngo niho byogeye cyane mu Rwanda. Twari twatumiye umuhuza bikorwa inama y'igihugu y'abagore mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda ariko na n'ubu ntabwo turamubona turacyakomeza hagataho rero mukomeze mufate ijambo mutange ibitekerezo mutange ibyiyumviro kuri telefone turi kumwe na Fabrice we
muraho
urahura komeye
umeze Edi
ni Kamirindi Thomas Edi ari ubu ngubu bari mu yindi mirimo ariko twese ni kimwe urafite igitekerezo rero
mu byukuri ko kicye kintu kiragayitse cyuno abantu bose abakobwa basigaye batinyuka kugura abagabo rwose ntago ari ibintu bikwiye nk'umuco wa munyarwanda kazi
kubera iki
kuko two turebye tugiye tushikurikije umuco kuva na kera umuntu yarakundaga nta kiguzi kibayeho ugasanga uyu munsi niba umuntu ari kugura ubusa usanga abasore natwe ubu tubaye dutekereza amafaranga kugira ngo dutekereze urukundo ugasanga na rwa rugo mujya atazanye amafaranga ugasanga ko nta rwa rukundo tutazagira ine mu rugo rw'abantu ku bwanjye nkaba numva ko rero ibintu byipfura rwose kugura abagabo bitakabaye bibaho dore ko ari n'ibintu bituma ingo zitaramba cyane
Fabrice wowe urubatse se
ntabwo nubatse ariko ndabiteganya
none se kuvuga ngo ingo ntabwo ziramba uri umusiribateri ubwo bifitemo uburambe bifitemo ubunararibonye
nzi neza hazi abantu benshi bagiye bafata amafaranga bagaha abasore noneho ndabazi rwose ati kuvuga ngo nibihimbano usanga yamara kuyamuha nk'uko barateranyije iyo mitungo yaramaye akajya kwikwa yariya biti inkwano akagenda agasanga impano bitse amafaranga y'inkumbi ukongera ukagenda akava agateranya ngo bagiye kubaka inzu ibyo ngibyo bamara kabiri ugasanga urugo senyutse mu gihe wa mukobwa yaragaraje ko afite amafaranga nyuma yaho ikagaragaza ko atakiyafite umusore agahita atangira gushaka abandi bayafite kubera ko kakamenyera
niko se yego niko Fabri
karame
we ku giti cyawe hari abantu uzi ibyo byabayeho
ndabazi rwose mu karere ka Ruhango barahari
mu karere ka Ruhango
rwose umugore wahaye umukobwa wahaye umugabo amafaranga ngo babane noneho nyuma yaho aje kuyamuha umusore nyuma yaho barabana bitakiye kabiri umusore ati niba amafaranga wamaye rero utongeye hanze rwose kubana nawe ntabwo byakunda abaramukatiye ubu ntibageze mu nzira z'inkiko ntibari kuburana birukanka bose urabona ko nk'abantu ubwo niba abantu bose bakomeje kugira umutwe wo gutanga amafaranga urumva ubwo abakobwa badafite amafaranga bazabaho gute mu gihe abasore twebwe mu gihe tuzahora dukeneye amafaranga abakobwa bakayafite
none se Fabrice kuri wowe ubona kugira ngo umukobwa ahe umuhungu amafaranga ari ukumugura
ni ukumugura kuko ntabwo aba ari urukundo ubwo ngo ntabwo aba ari urukundo aba ari ukugura ahubwo bibaye byiza nuko bajya bakundana bakabwizanya ukuri niba ari uguteranya amafaranga bakayateranya akataravuga ngo bibaye n'ikiguzi akavuga ati nshya nanjye mfite ariko atari ukuvuga ngo ngenda mukunze ku mpamvu z'amafaranga kuko niba mukunze ku mpamvu z'amafaranga ejo nashira muzashwana nimumara gushwana usange nanone uteje ibibazo mu gihugu leta ifata nanjye kugeza gutanga gusesagura umutungo w'igihugu ngiye gukiranura abantu ku mpamvu z'ibibazo bikururiye ntabwo byakabaye bikwiye rwose nk'umuco nyarwanda leta yakaba ishaka uburyo kintu ikirandura burundu
Niko se Fabrice akabazo ka nyuma. Ukeka yuko kugira ngo umukobwa aje kugura umuhungu biba byatewe n'iki? Nuko abakobwa babaye benshi kurusha abahungu cyangwa se nubukene wowe urabibonute?
Oya ntaga bango nubukene. Ahubwo abakobwa nabo bikigihe naje tari nk'ubushishi. Kuko ukinda ni ukwirambirwa cyangwa se no kunanirwa kwihanganira imyaka bagezemo. Umukobwa aruzuza nk'imyaka 25, 20 ugasanga bibaye ngombwa ko akananirwa kwihanganira bwa buryo bwo kuba adafite umufriend. Noneho agahitamo kugura umugabo. No kandi abasore bikiye bitewe n'ubushomeri baba bifitiye. Akavuga ati noneho njyewe amafaranga reka dufitanye. Umusore ntabwo aba akurikiye umukobwa byaba akurikiye amafaranga. Hano hari n'abandi ngo bashaka kugira ibitekerezo batanga.
Abo muri kumwe?
Hari
umukobwa ubarimo?
Arahari.
Bari ubanza guha telefone?
Kamuguye rwose.
Ndagushimiye. Mbibutse inshuti z'ijwi rya Amerika ko turi kuganira ku kibazo cyangwa se umuco wo kugura umugabo. Alo?
Alo?
Urahura komeye?
Aho ndakomeye.
Witwa nde?
Banyita Uwumviyimana Rusi.
Uwumviyimana?
Rusi.
Uwumviyimana ni izina ryiza?
Yego.
Urubatse?
Oya.
Ndi
umukobwa.
Nuko urabitekerezaho iki rero?
Kw'iki gihe se ko mbona ari byo abantu bamwe byeze nta rukundo rugihaba, urukundo rwabaye business.
Reka.
Urukundo rwabaye business. Sanga umukobwa ashobora gukunda umuhungu bitewe n'amafaranga yamubonyeho. Umuhungu nawe yaba azi ko afite ubushomeri agakunda umukobwa bitewe n'amafaranga afite.
Aha.
Kandi ubene urwo rukundo ntago ruramba no kuvuga ngo murabana ejo ya mafaranga nabo rutayafite. Deja arabona hanze aha hari n'abagore nabo babagize bakeneye abana nk'abo ngabo b'abasore bakabajyana. Arahita ashika asanga urugo rubaye n'ubundi ntago ruba ari urukundo n'ubundi rugo ntirwuzura.
Niko se Rusi?
Nawe arahita agenda ajye gushaka abandi bafite ayandi mafaranga.
Rusi?
Karame.
Wowe wagura umugabo?
Nge ntawe nagura.
Kubera iki?
Kuko urukundo rutagurwa.
Oya, icyo gihe ntabwo ari urukundo ubuguze ariko.
Uburuguze?
Oya, ubuguze umugabo ntabwo ubuguze urukundo.
Oya, okay, njyewe ntawe namuha kuko icya mbere ngomba kuba n'umutima wanjye wishimiye.
Aha.
Akankunda ntacyo anciye kandi nanjye nkamukunda ntacyo muciye. Ariko nge ntawe namuha.
Hanyuma ubwo noneho rero ukunze umuhungu, noneho murakundanye, murumvikanye, igihe kirashize kiragiye, tuvuge wenda umwaka umwe, imyaka ibiri, usibye ko imyaka ibiri ku bantu bakundana ari myinshi batarabana, noneho akakubwira ati tubane atariko urampa amafaranga kandi mumaze icyo gihe mukundana, wabigenza ute?
Naye namu.
Wahita umureka?
Nahita mureka kuko ntago ari njye yaba akunze n'amafaranga ashaka. Afazari yankunze twagenda tukanakodesha tugafatanya tugashyira ibitekerezo hamwe tugashaka ubuzima, n'iyo nzu tukazayigeraho tubana, ariko njye ntayo namu.
Noneho reka turebe ku rundi ruhande. Akubwiye ati mfite ingorane zo kubona inkwano, noneho mpa amafaranga nshaka inkwano nzaza kugukwa, byo wabyemera?
Ntayo namuha kuko naba nikoye ntago yaba nkoye. Namubwira nimba ntayo ufite ngo inuganire n'ababyeyi uvuge ikibazo cyawe. Ariko nge ntago nayamuha kuko naba nikoye ntago yaba nkoye.
Rusi urakoze cyane.
Sawa murakoze.
Hanyuma Fabrice yarambwiye ngo muri kumwe n'abandi, hari undi muntu ushaka kuvuga muri kumwe?
Oya.
Nuko urakoze cyane, umunsi mwiza.
Yego namwe akazi keza.
Urakoze rwose. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro murisanga umuco wo kugura abagabo. Mu kanya twumvise yuko atari mu Rwanda honyine, no muri Tanzania ahubwo ngo birahari, nk'uko Ndikumana bitubwiye ari i Mwanza, no ndumva hari bishobora kuba ari ibintu biri mu bihugu byose by'akarere k'uburasirazuba bwa Afrika buriya no mu Burundi tuzarebayo noneho usibye nyine ko nabo turi kuganira bashobora kuza kubyivugira mu kanya mbibutse ko twatumiye umuhuza bikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda ariko na nubu ntabwo telefone ye turashobora kuyinjiramo iravuga yuko itabonetse kuri telefone dufite Rafiki Rafiki we wiriwe neza
wiriwe mwiriwe
ufite igitekerezo icyumviro
cyari igitekerezo ndi Burundi ariko jewe
yego
ese ubya bivaga yo tegura abahungu ese bibaho twe ni nk'umugani
reka nikubibona
yego niko urabona ino bakora gucura umugani niho bakoga ati harabaye nabwo ko bifata ati harabaye ibyo ntabwo tubuze kwese
eh uherereye hehe mu Burundi
mu kirundo ku ntega
mu kirundo mu kirundo intara ya nyihana imbibi n'u Rwanda
yego
none hakurya mu Rwanda seho muturanye aho ngaho hafi hari byo wari wahumva
turabyumva nyine bwa tubyumva ku matwi tubyumva ku matwi nk'uko nyine turabyumva ariko nyine
wowe se urubatse
oya
uracyari umuseribateri umukobwa kuguze wakunda
agasema ariko kandi banumva ngo nabankurikiye amahera ese urukundo rwozarambara
ubwo se urashubije cyangwa nawe urabajije
oya ndasubije umengo ntibyokunda
mu yandi magambo umukobwa akubwiye ati reka nguhe amafaranga kandi tubane wabyanga
ntabwo namukunze
utamukunze
nopamanora n'uwo nakunda ubwo tukatorondera twiko erega byaza kugira ibintu utabiri yakuya ujye kuyatura wumva sese ega ayo nimumarana kabiri muca mukuba mujyaga kugorana kubera amafaranga aguhaye nivanye ko mutana kuranye kacya usanga nyene muguma musirisimba kubera nyene ibyo bintu by'amahera urumva tena fuma nyine ntora uwo nakunze urumva nimba ari amahera tukatuyaronda turi kumwe
aha
yego
yee Rafiki urakoze
yego namwe murakoze saba kurikira cyane
yee umunsi mwiza
ari umutama akunda kumviriza ibyiryameka cyane agenda avuga ati mugaba mwiza
muri kumwe se
oya n'umutama aba hantu yifakidara kora kumwe ijyameka cyane agera mwifuze umugoroba mwiza
ye ndibwira ko yakumvise urakoze cyane
ego namwe mugize neza
ye radio ijwi rya Amerika umuco wo kugura abagabo kuri telefone turi kumwe na Akimana Akimana we
hello
urakomeye
ego
icyumviro
ye nayi mfise akabazo
ye
none nkubu uye ko abagabo barabagura ni inkwano canke no kugura hanyuma ukazomuka
aha ndumva uri kumwe n'isake none wowe ubibona ute se nyine
ye icyo mbona ni uko niyaba ari inkwano kubera ubu uye abahungu usanga ari bake
Nikigiye Yego bandanya
ashobora kuba yagukunze nawe rero ukaba abona yuko utavu umutwaka agaca kuronde Niko ndakubona
Nuko wose ubwo ngubwo uva ari inkwano cyangwa ari ukugura
nene umukobwa kuja kumurondera ukamuha inkwano nawe ni umuguze rero
burya se
nene ucyifata ko ari inkwano.
Oya, wowe ugiye guko umukobwa ntabwo ubumuguze.
Ane umukobwa atanze inkwano, atanze inkwano bya babiri.
Wagiye kure yo sake nayo ko numvise aka kwivugira igiti. Nayo ndumvira imitanga ibyumviro byayo. Nuko.
Yego.
Yego. Ukavuga ngo umukobwa nawe akoye umuhungu nta kibazo.
Yego yako atakibazo cyo bakirimo.
Ariko ntabwo urashaka umugore.
Oya.
Acyari
umusore.
Umukobwa naza kugukwa uzemera?
Yashimye no kwanga.
None se
ubwo
yego.
Sembo na yuko ubwo byo bari byiza kuko na naboneye wakeneye umugabo.
None se utaramukunze akaza akakubwira ati reka ngukwe hanyuma twibanire wowe utaramukunze.
Uramukunze noneho uri umugabo ntushobora kujya kurondera umukobwa waramukunze nawe akakuhakanira.
Ariko nawe ubwo uravuga ko wahakana?
Yashika ukamuhakanira cyangwa ukamwemera nk'uko nawe nashobora kuguhakanira cyangwa akakwemera igihe ubwiye ari bubwiye.
Ndagushimiye akimana.
Yego mukomere.
Komera. Radio Ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Karori. Karori we.
Halo.
Wiriwe neza?
Wiriwe.
Igitekerezo cyawe?
Eze igitekerezo cyanje. Ibyo bintu numva ntibiba mu Rwanda gusa ahubwo biba ku isi yose.
Ahandi ubizi ni hehe?
Aho ni bimwe bita ba Mario.
Ba Mario.
Mu Burundi, muri Tanzania babita ba Mario.
Hey.
Umugore agukoye.
Yego.
Uri ububaye Mario. Ku isi yose biriho aho si mu Rwanda gusa.
Ariko
kubera ubu abahungu ni bake. Benshi usanga bafunzwe abandi bari mu bisoda abandi hehe.
Niko se
tuma bakobwa ni benshi gusa.
Niko se Karori we.
Eh.
Kubita ba Mario byaturutse kuri ya ndirimbo ya nyakwigendera Franco.
Yesi nzima numva babita ba Mario abahungu barongowe.
Impamvu
mu Burundi bariho. Tata zomba wigishuga mami.
Igishuga mami.
Bero sigishuga mami cyangwa igishuga dadi.
Ariko rero Karori ibyo ngibyo ntabwo ariko nabyo se byo twabyita kugura umugabo. Nge nakekaga yuko umugabo kugura umugabo biba bikozwe n'umukobwa atari ishuga mami wa mugani wawe.
Urumva urose umukobwa akaza akaguhunga akaguha amahera ngo umukwe. Urumva ishuga mami cyawe.
Nubwo yaba adafite imyaka myinshi atari umutamakazi.
Naho nyine aba yigize shuga mami. Agusumba. Kubera kenshi uzoraba umuhungu ajya gukwa umukobwa kubera musumba. Ariko numva ko mu Rwanda hakenya abahungu rwose. Numva naje nzozayo bangwe.
Uzaje bukaryari?
Yezora ukuntu no kwambuka ahubwo murandonderera uyafise.
Karori we ndakurahiye ibyo byo twebwe ntabwo twabishobora pe. Icyakoze
muraraba nk'umukobwa yo kubabwira ko ayafise.
Icyakoze
yabuze umugabo kose.
Umva Karo, icyakoze koko hari umukobwa udutumye ati nimumbwirire Karori ko nshaka kumugura. Ibyo byo ndumva twatumika tukabikubwira koko, ariko kugira ngo tujye kumugushakira byo ntabwo twabishobora.
Yego Prem.
Urakoze Karori.
Ndumva nk'abahungu bo kwambuka iyo boronka idiri ni myiza. Adase n'umugenzi ambwira ngo nawe nyine abona yo kwambuka.
Nuko gaho ndio
ndamukure.
Yego.
Ndamukure.
Yego.
Yes alare.
Urakomeye.
Ndakomeye neza cyane nitwa Mukunda wa Frederic.
Mukunda wa Frederic.
Urumva jeho ko baca banankunda cyane gose kuko n'izina n'iryo muntu.
Ubwo rona uti nzajabuka nje mu Rwanda bangure.
Twatwa urumva ko biba binakomeye cyane ahantu bakwihera amafaranga urumva se wabaheza.
Ariko se kugura umuntu uko ari icyaha gihanwa n'amategeko.
Icyaha.
Ubwo ngubwo nawe urumva wakwemera ukagenda bakakugura ubwo se urumva utavuba umufatanyacyaha mu mategeko.
Ariko sijya baba bangura kugira ngo bankoreshe ibintu bibisha nago se ko biba bibabaje cyane. Ariko kubera baba bamabanguze bankoreshe ibyo mba nishakiye buryo urumva ko ari uburenganzira bwanje.
Mu yandi magambo
ariko rero umunyamakuru
ego
abakobwa bubu nabo bujya urabona nta rukundo ruhari kandi no bubasore nta rukundo ruhari akarorero nkanje ariyo umukobwa twigeze gukundana turakundana cyane hagati yanje nkabona atakibazo no kumubyeyi wiwe ariwe mama wiwe nkabona atakibazo ariko ise wiwe kubera yari umuntu w'umutegetsi akomeye cyane gose arageze aho anyiruka nkana cyane gose hamwe n'igisagara nari ndi mwashobora kubona ukivamo ibyo ntibyashimishije cyane gose ntibyashimishije cyane kuko n'uwo mukobwa twari twakundanye yagiye kunsabira imbabazi kwa papa we w'umubyara ariko ise we w'umubyara kuko yari umutegetsi ukomeye cyane gose aranamurasa isasu aramurusha agomba kumwica kuko twakundanye buryo urumva se byiza.
Ubwo nimba yaramurashe yari umusirikare cyangwa yari umupolisi kubera ko abaturage yari umusirikare
yari umusirikare yavuga ati jewe ati sinkeneye kugenda kuba kururiya muntu
umusirikare w'umwofisiye
kandi byarase ndamujyana.
Ubu murabana?
Byarase ndamujyana aza kuba ikibazo nyuma cyo kubakomeza kumushakisha ariko mukobwa twara byumva kimwe ariko yaramusubije mu rugo amusubiza no kwiga agenda kwiga muri kaminuza.
Ubu ngubu ntabwo mu kibana?
Oya ntitubana kandi urumva ko ari we yanadutanije.
Ariko mwebwe murikundanira?
Twarikundanira cyane 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 ubwo binarenze.
None se kuki mutashakana nanone mugakomeza mugakundana?
Namubwiye ko agomba kuvayo kuko no muri Bibiliya iratwereka yuko umukobwa ategerezwa kuzosiga ababyeyi biwe nanje ndi umuhungu nkasiga ababyeyi banje nkagenda kuba mugwanje ntakoreye kuri bimwe bya ba babyeyi banje ariko urumva ba babyeyi burya nabo harimo itsindi ntambamye. Ikindi nacyo munyamakuru nakubwira urabona ko abakobwa kenshi na kenshi nubwo tubakunda kera hariho urukundo kandi nanje nubwo nafise imyaka myinshi cyane nakuze mbona abantu benshi bakundana bagatwarana kubera ugukundana ariko ubu ujye urashobora gukunda nk'umukobwa ugasanga nubwo umukunze agukundiye vya bintu ufise cyangwa se vya bintu wa musore afise ugasanga umukobwa nivyo yakunze cyangwa se wa musore agakunda ivyo umukobwa afise ariko rero ikinyuranije ikinyuranije ni kimwe burya ndabona ibi bintu nubwo bimaze iminsi myinshi cyane gose dufate nk'iyi leta y'u Rwanda kuba natanguye kubibona kuko nanje byarabayeho ndi mu Rwanda nari mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ubwo rero ivyo ntivyari bigwiriye cyane gose ntivyari bigwiriye cyane ivyo bigiye kugwira ubu hariyo itegeko leta y'u Rwanda yashyizeho ivuga ko uburinganire bw'abagore n'abagabo bugomba kuba buri kimwe
yego
ariko ijya politike vyari vyiza kwicaho ariko hakaba kubanza gushishoza n'ukuntu bashobora kuba boyishyiraho
yego
ku buryo nk'abakobwa nk'ubu udufate igitsina kobwa yumva ko ari umuntu akomeye cyane gose ku buryo ushobora kuba wogira ikintu uvuganye n'umukobwa gikomeye cyane gose udashaka kugenda kugwa muri gereza.
Mukunda abantu
Karame,
ubwo utangiye kuvuga ngo umukobwa ngo yiyumva ko akomeye ntabwo kibaye mukunda abantu ahubwo uri mwanga abantu
umukobwa n'umuntu nawe nanje
ndacyagusobanurira impamvu zituma mbivuga uko nguko
oya nta mpamvu ihari yo kuvuga buretse nkubwire
no kuvuga ko icyo nashatse kuvuga nuko iryo tegeko ritarahaba atamukobwa jewe nari bwabone ashobora kuba yokunda umukobwa cyangwa yokunda umuhungu cyangwa se ngo umukobwa ahishuke umuhungu yuko ashobora kumukunda uwasumuco ukomeye cyane n'umukobwa umuhungu uko amukunda ariko urumva ko tushobora kuca tubigira uko nyene kandi niba wa mukobwa adafite amafaranga jewe nanje nkaba ndayafise burya sinshobora kuba no mutwara nawe atayafise kandi nzi yuko dufise ubwuzurane bwo kuba twese tungana kuri ya mafaranga agomba kuyakoresha icyo ashatse nanje nkayakoresha icyo nshatse mu gihe tuba tubinganya ariko hageze yuko tugirana ikibazo burya ntibareba cya kibazo tuba tugiranye ngo barebe tuyu muntu se ko ashatse gutwara ubutunzi bw'uyu muntu ngo barebe ngo bwaje gute
umva Frederic amategeko arahari
avanze imitungo ubwo cewe mfise nk'ibihumbi nk'ijana nawe ufise nk'amafaranga ibihumbi bibiri burya wumva two batunganya
ibyo mwabyumvikanaho gusa nagira ngo twanzure tuvuga ku tuntu tubiri icya mbere ni umukobwa mwakundanaga nubwo wamushakisha nubwo wagira gute agomba kwiga akarangiza ibyo ngibyo umubujije kwiga nanjye mbishoboye nakwitwarira muri sentare urumva
ariko abakobwa ntituba twababujije kwiga kuko jewe nari natwaye ntiyari yiga ntiyari asanzwe yiga ahubwo yarabona ibyo nikorera nanjye ndabona ibyo akora jewe nkaba ndi umuntu yikorera ubuzi buciriritse nawe ibyo yakora urumva bwari nka bene bwa butinyene bwo gufasha ababyeyi adafise icyakora ariko ntiyari asanzwe yiga nubwo yari yarabivuyemo ntiyari asanzwe yiga jewe nta cyaha nari nakoze ahubwo ni uko nyine uwo mubyeyi wiwe atashatse ko tubyumva kimwe
Frederico kujya kwiga ni ikintu kizima ahubwo nawe nimba ubishoboye uzajye kwiga nimba udashaka kwiga uri inyuma nk'amateka noneho rero icya kabiri ibintu byose uvuga bipfobya umukobwa bipfobya umugore birakazimira na bibiliya buretse nkumbwire njyewe icyo ntekereza na bibiliya ipfobya abantu ngo bagomba kubiriya nayo ahubwo ni muyihindure muyindi ntumbero urumva nta burenganzira na bumwe nta muntu ufite uburenganzira n'umwe wo kwambura undi uburenganzira bwe naho ngaho nagira ngo dusoreze urakoze cyane tuzasubira buriya
murakoze cyane ariko ntabwo tuba tubarenganya kuko si ukugira ngo tubake uburenganzira bwabo ahubwo tubibaho kugira ngo tuguzuzanye kugira ngo wa wundi yiyumvemo uwundi n'uwundi yiyumvemo uwundi ko ntacyo yaje kumutwara
yee icyo ni kizima urakoze cyane
iyo ni wandongera wa wundi w'amahera urambwira wa mukobwa yafise cyangwa umugore yafise
reka nihagira untuma nzakubwira urakoze karori we
yego
karori na Frederico ye namwe mugira ibihe byiza hagati aho fatu umfasha yambwiye koko biriya ngo kuvuga ba mario bituruka koko ku ndirimbo ya franco mario ni ya kera nayo rero ishobora kubivuga ibyo ngibyo ni muri ingala radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga inshuti zacu na n'ubu rwose umutumirwa umutumire umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda ntabwo turashobora kumubona pe kandi fatu ntako adakora kugira ngo amushakishe rwose buri munota none rero dukomeze twungurane ibitekerezo kuri uyu muco wo kugura abagabo nubwo nabonye bamwe batangiye kubigira urwenya nuko kuri telefone dufite Kennedy we wiriwe neza Kennedy wiriwe neza
turashima no kuba
ye uratangaza iki rero kuri iki gitekerezo kuri iki kibazo
sekiyato nagikurikiranye ndabiraba no kuri Facebook ya Rwanda America haya byanditse kweri natangira kamara maza
akabara
bigeze kwende n'umwenga umuntu yosenga muri byose n'Imana niyo mucyaro wane mu n'umwenga abantu bageze kure
oh uruva bageze kure
yego
ko numva uci igikuba mu Rwanda ni ukuvuga ngo byacitse ngo
ubwo se urumva ari
njyana mare gasikagurika ndabumva na jenura biracikagurika
eh uravuga iby'umurongo se cyangwa bya radio
nizi murongo biracikagurika mareza ni make
eh naringize ngo ni ibindi biriya turi kuvuga by'umuco wo kugura abagabo nuko
yego ujya mu cyana abikurikiranye navuze nti asha ntabantu n'ukuri niko basengere ifi igeze kuri guma umuzana majyambere yetu na yindi kabagabo nabo bagugu batumenyereye mu mico y'ikirundi tubona abantu babagugu ari abakenyezi bari ku isoko
mu Burundi abakenyezi bajya ku isoko bakagurishwa
oya si byo bijya ari byo bamaraya nibyo nashatse kuvuga nka byo ari byo bamaraya
ibyo ni ibindi ntabwo ari byo gushaka kubaka ibyo bamaraya ni ibindi byo
ee twebwe mugabuye tumenyereye ino umugabo ni waza gukwa umukenyezi ngabo urumva bo umukenyezi ni waza gukwa umugabo
ee
ariko nuba nabikurikiranye
nabyo twabikomojeho ariko rero inkwano no kugura ntabwo ari kimwe ee
none ni inkwano kingwe no kugura umuntu nyine kugira tumenyere umuntu agura igitungo
nanjye nibyo ndi kwibaza niyo mpamvu twari twatumiye umuntu ubizi neza kugira ngo adusobanure nyine ukuntu bimeze nyine ariko nkuko nakomeje kubibabwira ntabwo turamubona turamurondera ariko ntabwo turamutora urakoze cyane Kennedy
yego murakoze namwe mushishikare kudutohoreza mu byo duhe inkuru
yego tuzabikora rwose nicyo dushinzwe
namuhezagirwe muramutse n'abandi hiye
yego ndabikora nawe uhezagirwe ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone kandi turi kumwe na Sylvestre we
ndakumva kamirindi we
ye urakomeye uraho neza
uri kuri cya Amerika murakomeye
yego turakomeye
ye unayirize nkunde kije
ye ndamuko ndabikora rwose
eh ayi mara muri kubona Sylvestre
niko Sylvestre
ngomba nande mvuge ndakumva
nkundikije mubwire yuko uri hehe mu Burundi hehe
je wundi hano ahantu ku mupaka wa Tanzania n'Uganda aho bita Mutukura kuri boda
Mutukura
kuri boda ariko ndi ku ruhande rwa Uganda sindi ku ruhande rwa Tanzania
niho
ndi kuri boda ndiko ndegera imbere ejo kundi zonyumva ndi Burundi
none se aho ngaho Mutukura muratwumva mukurikira ijwi rya Amerika
turabumva rwose no mu gitondo nta biyaga bihari turabumva kuri ya mirongo isanzwe ya sitero irumvikana neza cyane irarongorotse twumva neza mu gitondo buri munsi mugabo aho utabumva neza mwizi saha umurongo wa sitero niri turakora ubu ariko mu maca kuva isaha cumi na zibiri n'igice cya Buganda tuba tumva neza iri kuraba n'inama y'abakuru b'ibihugu iri kuraba ibihugu byo mu buserukazuba ibihugu bitandatu biri mu mishyikirano uno munsi yarusha turiko turabikurikirana rwose ku maradiyo yanyu iradiyo yanyu nayise ko ari ndava abantu bose bicara bakabyagira kuri iyo ndaba bumviriza radiyo Amerika ivuga amakuru y'ukuri itarimba abantu idahenda abantu ivuga ibisobanutse ivuga ibintu abarundi bose n'abanyamahanga bose n'isi yose yumviriza ikumva ko amajambo y'ukuri turayubaha radiyo Amerika turayikunda cyane twayise ndava abantu bose babanza bakicara hasi bakayumviriza badahagaze bakabanza kwishyura kuri ya ndava y'abarundi ya kera bakayumviriza neza amatwi ivuga n'amatwi neza cyane arongoza
ye Sylvestre ndagushimiye ukutuvuga imyato noneho rero gusha kuri ya ngingo yo kugura abagabo urabitekerezaho iki
ingingo yo kugura abagabo zero sindayishyigikiye
yewe
hari umugore yanguze ikomba ukubwiye hari umugore yanguze
uri mu Burundi yakuguze uri mu Burundi cyangwa uri mu mahanga
mu Burundi sindiko ndarimba uyo mugore namutanye n'ibintu byanze nari nari mfise ibintu ndabimuhebera ni Murama. Urahabona muri Muyinga?
Eh.
Ndabimuhebera Murama yarangutse. Arangura uyu mugore arananira usanga imico yiwe ihuje nanze usanga n'umugore ameze ukunda ku isi imico ikomeye no ku Rwanda bwo kuri radio ko twarabyanye abana batatu ndamuhebana n'ibyanze sino mucokora kuri radio
yari yakuguze amahera ngahe
yangu ziraki zine
inyi iraki zine iraki
zine n'ibyangu
iraki hari ubwo ngubwo nangahe
bayita imitwaro 40 mu Buganda
eh
mu miliyoni yo mu Burundi haba haburamo amaraka 6 ngo 2 miliyoni
nuko ubwo twavuga nk'ibihumbi amajana 4 twavuga ko yakuguze ibihumbi amajana 4
amajana 4
y'amarundi
bije yanguze y'amarundi
eh
nuko akora amagana Umagande ni mesi.
Eh.
Uyo mugore yarananiye.
None se buretse twumvikane. Buretse twumvikane ibyo kubana byo nibindi bindi ariko reka tuvuge ku ntangiriro uko mwatangiye kubana. Mwagiye ndavuga mumenyanye. Wowe nta mafaranga wari wifitiye yo gushinga urugo.
Yewe ndakubeza kamirindi ni makanika uranzi kwa radio amerika kuna wanda wikukulanwa
yeu
makanika wa radio
ee
ya sande jewe nana huunze au nawera mkayanza ama asangi muyinga niwele mubuhanga isi
ee
asangi ndi mubuhanga isi arabuwa nguwe kuhanga isi ngu nage nabuze ngu kutagira mafuranga nabuze unitu ungira
ee
nage nabuze mugore ngo cyo nyitungiye no gutunga hano bofata barafata abantu basezeranye badahanye isakramenti muri komini ndafite amafaranga ngo reka ndaguha amafaranga ngo uhere koseya ngo niba uhera koseya ngo koseya ntaza kukugira arama amafaranga kuko ndahera koseya turabana tumaze kubana mugabo sinagiye ku komini kumwandikisha
nawe ntabwo ajye gukwandikisha nawe
niwe mugore
yego
ahaye dimisi nyinshi tubanye tujyanye umwana umwe uyo mukane ntangura kubona ku bintu bikomeye cyane
dusubiye inyuma niko Silvestre we Silvestre dusubiye inyuma iby'imibanire reka tubyihorera ahubwo wowe wemeye ngo ngo akugure kuko ari kubyivugira yarakurutaga cyangwa yarakira umukobwa
oya yarameze ngo umukobwa hanyuma baje kumutunga ahamaze nk'amezi 5 bambiye ati umugore yarananiranye yavuye ku mugabo we umugabo we yamubanje bizanye kabiri aza yamugiriye ibintu bibi cyane ati niwe mugabo abana babiri gwabyaranye uyo mugabo yaciye abwira umugore azanye ngo nabike kandi akarabica kugira ngo uyu mugore yo hava azogaruka akaza kuraba abo bana yari yabaye Tanzania
Silvestre
nabimenya mu nyuma
Silvestre
nabimenya mu nyuma
ubwo yarakurutaga nicyo nagira ngo abumve ijwi rya Amerika basobanukirwe neza kukugura rero nokubera ko uko bivuga we nuko yarakurutaga Silvestre reka duhindira hanga haduhe ni jambo nabandi bategereje urakoze
oya ndetanga kuyitango rero naro umugore namuguha yitwa Nahimana avuka mu Gatare ahantu avuka mu Gatare ni mukobwa wanuze wabintwangari hariya mu Gatare muri mu Kirundo niwe fise uyo mukobwa narose
we mwarikundaniye
atumba abagore batanu
we mwarikundaniye ntabwo
wadakura mutse ari hano yarose umugore Imana yarampaye umugore mwiza
wambwiye ngo yitwa nde
ndamugwe mvugane gatoya
wambwiye ngo
kandi wamuzi uramuzi yarigeze gusaba indirimbo eje bundi ku munsi mukuru wamuhaye indirimbo reka yivuge wumve umugore wanje zise mwiza ngo uyu nakura munsi kamiri ndaragukunda cyane niyo akumvise ku radio amakwaza
urakoze
yawe
alo urakomeye
raho
amakuru yawe
ni neza
ubwo amazina yawe se nayahe
izina ryanjye ni Nahimana
yego
mvuka mugatete
yego none umugabo wawe ngo bari baramuguze mbere nawe waramuguze
akinamuguze akinamuguze
waramwikundiye gusa
naramwikundiye ne warankunda turabanye neza
nuko nuko none ikibazo cyo kugura umugabo se ukivuga we cyuragishyigikiye ntabwo gishyigikiye mbese tubwire
ntabwo ntiwamugura mubana ari uko mukundanye gusa ntabwo uba umuguze wamugura ukamushobora
none se ku wa mbere se yari yaramuguze
ntako yamuguze byavanye ku bushake bwabo none nkaba nitwa Nahimana data wanjye n'ibinwangari mama n'imiburo
urakoze Nahimana
yego
umugoroba mwiza
yego urakoze nawe umugoroba mwiza
radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri isanga turaganira ku muco wo kugura abagabo nk'uko nyine mwabyumvise twatangiye tuvuga mu Rwanda kuko n'uwo twari twatumiye umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda abizi neza kuko iki kibazo cyavuzwe mu karere ka Nyamasheke cyane cyane noneho na n'ubu ntabwo turamubona muratubabarira ariko ibitekerezo byanyu bifite agaciro karemereye kuko n'iyi radio ni yanyu kuri telefone turi kumwe na Uwimpaye Uwimpaye we
kaname karame Thomas we
wiriwe neza
muraho muraho
yego urakomeye
ndakomeye Kigali wacu mu Rwanda
nuko urabivugaho iki rero
icyo mbivugiye nsanganyamatsiko wateguye ni nziza mbere na mbere ariko ikindi nshaka kuvuga ubundi nta rukundo rw'urugurano pe
none se kugura umugabo kugura umugabo ubuguze urukundo si ubwo
kuki se utategereza hakazagira uza kurugusaba utagiye kurugura
aha
wowe ushera umuntu yavugaga ati ha ikintu bitaga ngo mpanga umuntu akaza akakubwira ati kwa runaka hari umukobwa hariya mwiza ufite umuco ukavuga uti nanjye nzabanza ndebe koko ibyo bintu ambwira ari byo ugashakisha ukuntu wazamenya amakuru ye ubwo nyirizina nawe ukagenda umenyana nawe buhoro buhoro mukaba inshuti mukagira ibyo mwemeranyaho n'ababyeyi mukabana ariko kumbwira ngo kubera ko umuntu wenda ari aho ngaho akakubwira ngo ufite amafaranga ndashaka ko tubana mukabana ya mafaranga iyo ashize urabyumva nawe igikurikiraho nibivuga akatanyiba mu rugo rero numva ngewe urukundo ntarwemera rw'urugurano urukundo nurwo washakiye ibirungo byawe ukamutunga mwizeye ko nta kintu yaguhaye nawe nta kintu yaje asanga ibintu mukabishakana
ese Uwimpaye wowe hari abantu uzi ibyabayeho
ndabazi
nk'abangahe
ndabazi rwose
nk'imiryango ingahe
nka babiri ahubwo nzi ntashaka kuvuga izina
ntabwo ari ngombwa kumuvuga izina
ntabwo ushaka kumuvuga izina yari umuntu w'umusore noneho undi akaba yarakuze afite n'umwana noneho baza kunegosi ubwabo barumvikana kubera ko umugore yari afite amafaranga menshi umusore nawe yari ntako yifite nyine ari nka ariko akuru wenda yari yabashije kwihangana yubakiye inzu ariko hari igihe byaramunaniye umudamu amuha amafaranga yubaka ya nzu agira ibyo yongeraho inzu arayipavoma barasezerana mu nkiko mu rukiko barabana nyuma ariko ubu ntibakiri kumwe kubera yuko nyine we umusore nta mafaranga yari afite yabonaga n'ubundi ibyo akora iby'umugore gusa yamuhaye ariko ubu ntabwo bakibana urumva ibyo bintu rero nta burambe bigira rwose nta burambe bigira pe rw'urugurano nta burambe bigira nicyo kintu rero navugaga ngo urukundo nirwo wowe wishakiyeho ukarubagarira udashingiye ku byo yaguha niho handi mucyurirana ugasanga ibintu bimaze gushira ati ni ndori wanguze ntayi nta kivalo wanguze
aha none se uwimpaye wowe umukobwa kubwiye ati nguha amafaranga hanyuma twubakane wabyemera
ako nabyemera byeze
kubera iki
ngize umwaka y'amafaranga agashira
eh
uzi ko amafaranga ari mu samakweri
eh
aramutashize ubwo cyangwa se akagenda inyuma y'umpa arenzeho kandi gutwara abanye ubwo nagenda gute nafata ya yandi menshi nanone wa undi nkamwirukana
oya icyo gihe se ubwo surumva hari undi waza kugushaka kandi wubatse
aha nta makuru ufite rwose n'igihe ntabwo bibona ibintu
eh
araza akakukeza amafaranga akayaguha akayagutwara
aha
ukimo kukajya kuba ahandi wese ni ngombwa ko wagumaho ngaho kwemeye kuba ahantu ushaka
aha
kubera ya amafaranga yashize ryanga bikunze ushaka hari ayandi ahandi
eh
ugasanga ni byo kugutesha umwanya ntabwo ubushigamije kuba kuwuba ku rugo ruhamye ni byayo ni byo guhora ugenda ushaka ibyishye biri nicyo nashaka kuvuga cyane
ndagushimiye cyane uwimpaye
murakoze nsuhurize Etienne Karekezi rwose mutake
ye ndamusuhuza
akandi gatekerezo cyangwa se
igitekerezo kagufi ariko
nashaka kubaza ibira by'intashyo ziba umuntu kugira ngo ashake bigenda bite kujyananira
noneho reka fatu ambikire nimero yawe
yego
ndaza kuguhamagara utashye mu kiganiro kizatambuka ejo
murakoze cyane rwose urabungire neza
fatu tu peux garder le numéro de ce monsieur Wimaye s'il te plaît merci infiniment urumva rero ndabimubwiye nawe arayibitse
yewe urakoze cyane tom
ntabwo ari ibanga ye urakoze cyane
nawe
yego ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umuco wo kugura abagabo bamwe bati kuki bitabaho abandi bati ni ishyano hanyuma umutumirwa wacu na n'ubu ntabwo turamubona ndibwira yuko nubwo twamubona iki gihe yego ashobora kutubwira byibura mu magambo make ya uko ikibazo giteye nimba ari n'ikibazo hanyuma tukanzura kuko hasigaye iminota itagera ku munani kuri telefone ariko dufite Théogène na Jean tubanzirize kuri Théogène Théogène we
karamene
urakomeye
turaho
nuko urabivugaho iki rero
ibintu byo kugura abagabo rero njye babivuze mba numva ntangaye cyane
kagira inkuru
uyu ukurikije uwo mugabo uvuyeho ukuntu avuze aravuze ati ubundi nta n'urukundo rw'urugurano ibyo ari byo byose uriya muntu ugura umugabo ntazaba umuvuze kuko amukunze ahubwo abagira ngo ahindure statut social ubwo ni ukuvuga ngo niba abona aregeranye umukobwa akavuga ati ndabona ngiye kugumirwa reka nkore iyo bwabaga nshake amafaranga ngura umugabo si ukuvuga ko ari urundi rukundo aba afite cyane kuko hari n'abavuga ati uwo nzabona wese wabyemera nkamugura nzamutwara ntitaye kuvuga ngo ameze atya ntarya ashobora no kumutwara atari kuvuga ngo afite imico yashimye cyangwa iki ahubwo ari ukugira ngo yikure mu ico niyikure mu maso y'abantu bajya bavuga bati ngaho dore kanaka nyirakanaka ndawarubona
ariko rero ntabwo babayoboye yuko yaguzwe umugabo yaguzwe
ibyo ari byo byose ariko burenda n'ubwo iyo babaguranye nta n'ubwo ari ngombwa ngo bimenyekane biba bizwi na ba nyir'ubwite akenshi ariko n'ubwo bageraho bakabishyira hanze ariko ngira ngo bikorwa mu ibanga bikunze gukorwa mu ibanga n'ubwo waguzwe cyane sinzi ubivuga nyuma iyo bimaze kuba ariko ubundi bikorwa mu ibanga bikazamenyekana nyuma abantu barabanye ibyo rero icyo mvuga kuri uriya muco ntabwo ari umuco mwiza nta n'ubwo ari umuco wo gushyigikirwa rwose kuko niba tuvuze ngo ushatse umugabo wese azamugura ese utazagira ayo mafaranga ngo amugure we ni ukubera ko azahera aho atazashaka umugabo rero
oya birumvikana yuko uzaba umugabo uzaba wifite ibyo bizakomeza uko bisanzwe
ariko ubwo turavuga ko ndavuga nk'umukobwa niba bavuze bati abakobwa bagura abagabo wa mukobwa ufite iwabo batishoboye batagira aho bikora bizaba ngombwa ko azahama iwabo kubera ko yabuze icyo kugura umugabo nye
ese ntawe umukobwa reka tuvuge ntabwo avuze ngo ndakuguza ariko ati reka nguhe amafaranga hanyuma uze unkwe reka nguhe amafaranga ushake inkwano hanyuma uze unkwe wabyemera
nta rukundo dufitanye ntabwo nabyemera.
Eh.
Kuko buriya umuntu kunze ntabwo byaba ngombwa ko kugura, kuko buriya urukundo ni ikintu kitabwo nicyo kigurwa, nta ugura urukundo ubundi mu Kinyarwanda niko ajya bavuga.
Aha.
Ubwo rero aramutsaje akavuga ati Theogene ndakuguze, ndamubwira nti rero ukagira Imana we rwose ndumva nta gahunda yo kugurwa mfite mfite igicuruzwa. Nkamubwira akajya gusakira ahandi, kuko buriya umuntu ashaka undi kuko bakundanye.
Ako si ifaranga ko riryoha Theoje?
Ifaranga riraryoha ndabyumva, ariko buriya n'umuhungu ujya kwakira ayo bamuguze buriya nabwo nta bunyangamugayo buba burimo.
Aha.
Nta bunyangamugayo burimo ibyo ari byo byose, njye ndambye ntashidikanya ko nubwo aba yemeye kugurwa akakira ayo mafaranga. Ntabwo aba akunze uyu yamuhaye. Kuko aba yamukunze ntiyakagombye kwajya, kuko bamubwira ngo ngaho ndaguhaye amafaranga agendera ukwe ukora ibihe. Bakundanye babiganira, wenda akaba yamubwira ikibazo afite, ariko ntabwo mbona ko yakagombye kurindira ngo umukobwa azaza angure ampe inkwano umukwe anyubakire inzu n'ibiki byose. Ntabwo buriya rwose mbona nta rukundo ruri hagati hari.
Theoje, reka ngushimire hanyuma duhe n'ijambo na Yohani kubera ko iminota igiye. Urakoze.
Yego yego, murakoze namwe.
Yewe, umugoroba mwiza. Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda nyine nk'uko nabibabwiye. Jean nawe arategereje kuri telefone. Jean,
yego ndabumva.
Wiriwe neza?
Ndakomeye.
Nuko rero yego,
ndishimye kuri uyu mwanya Ijwi rya Amerika ariho abantu kugira ngo batange ibitekerezo.
Yego,
ariko njye ndumva umuco ahubwo waragutse, wabaye mwiza igihe twa turimo mbere byarahindutse. Umuntu wese ukunze umuntu aramwegera akamubwira ko amukunda, byaba ngombwa akanamuko. Hanyuma rero iyo mvugo yo kuvuga ngo bagura abagabo ntabwo ariyo rwose, muyihindure. Ntabwo abagabo ari ibicuruzwa, mujye mubita gukwa, kuko umuntu ashaka kuba icyo afite akagihuza n'undi nyine bakabana.
Jean, ntabwo ari twebwe tubivuga, ni ba nyiri ubwite babyivugira. Ndetse sinibuka n'itariki twabihitije amakuru, icyo gihe hari ku munsi mukuru w'umugore wo mu cyaro. Niwiyi nkuru twayimenye kuko umunyamakuru wacu uri muri iriya ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda yarayikurikiye, noneho arayiduha. Nibo babyivugira yuko babagura bagatanga akayabo. Hanyuma muri iyo nkuru nyine akavuga yuko n'inzego z'ubuyobozi zabyamaganye zabihagurukiye. Ntabwo ari twebwe rero hano tubivuga ko ari ukugura umugabo, ngo ni ba nyiri ubwite babyivugira.
Ariko njyewe ndumva byaba ari na byiza ahubwo kugira ngo abakobwa bagume iwabo babure abagabo. Wenda icyo nababwira ni uguhindura imvugo yo kugura. Wenda nabyo bakabyita gukwa, ariko bikaba ku mugaragaro bikemerwa. Njye ndumva mbishyigikiye kabisa.
Nikose, wakwemera ko umukobwa kugura
cyane rwose?
Wamuca
ubushobozi,
wamuca ngahe?
Ngo byaterwa n'ubushobozi afite.
Oya, wewe
natwe iyo tugiye gushaka abafasha, iyo nta kintu ufite ntakwemera.
Gereranya uvuge uti jyewe makeya namusaba utayambaye.
Njye namusaba nka miliyoni nk'ebyiri
y'amanyarwanda.
Y'amanyarwanda
yaba atayafite akajya kwisura
nanjye, kuko namwegeye ntafiteyo nzamukwa ntiyanyemerera. Ubwo rero ni kimwe kimwe
rukabura gica. Nuko akigendera nawe ukigendera
rwose.
Haza undi rero noneho wa kabiri,
nyine buri wese agira ibyo agenderaho, kuko ntiwashinga urugo uteganya kuzabaho nabi, kuko umuntu ashinga ubwo kugira ngo ahindure ubuzima, wenda nahindure sitati. Ubwo rero iyo muri ibyo byose nta na kimwe ubona kizagufasha urabireka, ariko iyo ubonye ibyo byose bizagufasha ubuzima bwiza urabukeneye, niba ubona uzabubona nyine ugomba kubyemera.
Ye Jean, ndagushimiye cyane.
Nanjye ndabashimiye.
Ni kuri ubu butumwa rero bwa Jean dushorejeho iki kiganiro ku Ijwi rya Amerika. Ndiseguye rwose umutumirwa ntabwo yabonetse pe, gusa twizere ko ari amahoro ameze neza. Ndabashimiye cyane rero mwese uko mungana, murakarama. Mu masogonda makeya ni amakuru avunaguye.
dushimire Thomas Kamirindi aje kudushikiriza ikiganiro muri Sanga.